Historias. 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 Historias.
Na hiyo club leo kweli tutapate kinyama. Mwenye kubaki homa kilala shauri yake Eska Loka.
Hey DJ, weka ngoma Jamaica mkatika paka chain. Na hii wase Moses like me unapale mamanzi ulala.
Niko wapi? Lapsiki, Liza, mademi wengi natamani kuwashika. Vipi sister, mbona kujiringa? Flow wiko empty, hebu waza kumbagika. Pale kwa pool kuna washka. Hey, sasa boss, pewa kinywaji. Mr. DJ, weka weka hewa. Hey, ni madem, mta mtacheza. Hey, wacha mchezo, mta mtacheza. Hey, ni madem, mta mtacheza. Hey, sasa tuende.
Mkatika paka chain.